Mongewa
Bad Bad. Nikiwa ndani ya Atrakali Sound Unzarere. Lelele.
Yeah.
kanu bora natu tukuane wakakuja zamaneno kusudi tuepukane nimekiri matukano bora na tutukuane wakakuja zamaneno kusudi tuepukane tusivunje letu tangamano singependa tuachane tusivunje letu tangamano ningependa tuachane upenda sitochoka siniache kuumia nitese unavyotaka miradi tavumilia upenda sitochoka siniache kuumia nitese unavyotaka miradi tavumilia.
Abu, abu, bad body. Niki wandani ya atrakali sao. Yeah, weche. Did it.